All right, coming up next, got another request. This one going out to Allie, listening in Canada. She wanted to hear Josky Kambakuta, of course. She always wants to hear Josky. She loves Josky. So do I. And I don't blame her. This is from a CD called Dernier Avertissement. We're going to hear the modern, we're going to hear a kind of a medley featuring a modern version of Bisengambi, followed by Proprietaire and Katho Mwana Shaba. Nice little 9-minute medley from Josky Kambakuta to get your fix of Josky in for you. Then we'll hear some Taboulé, go back to some vinyl, and enjoy some more music on this beautiful day here in Richmond, Virginia.
Naluka na bonde lango perie aboyo papa
molingo na ka papa penio
naluka na bo masoto na boi ngala bange makambo
na boi mbala boi la basusio
peri nanga perie peri nanga nyekese
isanga mwabese na yoka soto nyekese
Fabrício Muqueza, Tata Mapasa, Espaço Schengen, na Londres.
Na Belém cheguei a Porto de Marta,
Luinza,
na Samba, Samba, Samba. Na Cama, yo, 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 Nyomoya, na Nina, sua, na Mora, Capacia, Bolingo, Boeira, Rupa.
kashegi ngai na bondela ye asonga
mere leoni tumba mama ya mutu leki na ngai Jonas Mukamba na katia galerie d'Ixelles nganda étoile les fils eh? Les fils Minante Mboyo Pekanisa Fabienne Mama ya Anverse Wapi bébé mon batibi Chez tonton la matati
There's your Josky fix for you, folks. Josky Kembukuto, the Commandant de Bord, along with Bana Oke. Nice medley of songs from him, from the CD Dernier Avertissement. You are listening to Ambiance Congo on WRIR, and coming up next, we're going to go back to some vinyl. We're going to hear something first from Le Seigneur Tabule Rochereau in La Frisa International from the LP Trop C'est Trop. We're going to hear the song called Chic, Shock, Sheck.
Mabandeko, ikatumizidi na brasa Azala kashi, azala kashi, azala kashi. Thank you. savais bien que tu m'es trompé.
Je suis ta moitié, tu dois faire confiance.
Oh, ma belle Léonté.
Tu as brisé mon cœur, tu m'as déçu.
Oh, oh, ma belle.
Chérie, qui a vexé mon cœur.
Oh, ma Dieu, ta maman.
Tu m'as déçu dans la vie, oh, oh.
Je savais bien que tu m'es trompé.
Je suis ta moitié, tu dois faire confiance.
Oh, ma belle Léonté.
Tu as brisé mon cœur.
Saka mobali na yo Supu ya malonga mama Eba kisaka sante na mongo Baka marada mobali na yo Bako makozela semidie kokae Ame mabango na nako Mpona kolamba supu mama ozalie Ato zali mwasingi toko Kasi bongi saka likambo ya supu Bapa ya bakolia na nako Mama bako ni mayo Libala na yo
mama
Libala
Libala
Lokumu ya mwasi
mama
Ikambo ya supu
Bongisaka
Ebongisa mabala
mama
Ikambo ya supu
Bongisaka
Ebomape mabala
mama
Libala
Libala
Ebomba sekele mingi
mama
Mateleka mama
Bongisaka
Chetu kisembe
mama
Ikuni muleka
Bongisaka
Upenzi na msini
Mama
Bongisaka
Bongisaka
Ezali faso mingi
Mama
Ibumbu ya mobali
Bongisaka
Oya vietu reo
Mama
Supu ekeseni
Ekeseni
Tuna dokta nkulwe
Mama
Yeah, yeah, yeah
Bongisaka
Ezali faso mingi
Mama
Ikambo ya supu
Thank you.
saka
Libala na yo
Mama
Libala
Libala
Nokumu ya mwasi
Mama
Ikambo ya sunu
Bongi saka
Ebongi sa mabala
Mama
Ikambo ya sunu
Bongi saka
Ebomambe mabala
Mama
Libala
Libala
Ebomba sekele mingi
Mama
Supo ekeseni
Ekeseni
Tuna vie tureo
Mama
Supo ekeseni
Ekeseni
Tuna dokta nkulwe
Mama
Supu ya makoso
Ekeseni
Na oyo ya madeswe
Mama
Pepe supwe
Ekeseni
Na mosaka ya mbila
Mama
Pepe supwe
Ekeseni
Na supu ya bitoto
Mama
Supu ya madesu
Ekeseni
Na oyo ya makoso
Mama
Supu ya lame
Ekeseni
Na oyo ya ngombe
Mama
Yeah, yeah, yeah
Bongi saka
Ezali paso mingi
Mama
You're listening to Ambiance Congo here on WRIR 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other week bringing you 2 hours of Congolese music. Thanks for your phone calls, by the way, coming in from Texas and from right here in Richmond. People want to know about the program and just to say hi. And I appreciate hearing from our friends out there who are listening today. All right, that last track was actually something that a friend of mine put on CD for me. It was the two versions of Likambo Yasupa from the orchestra J.O. Malebo, from a 45 RPM single that he's got called on the Editions Phoenix label. Before that, Dr. Nico from an album called 34 Years of the Guitar, Basolo Selecki, on the IAD label. We heard the song Olobi Mingi, the great guitar work of Dr. Nico. Wow, wasn't that a cool song? Tell you what. Look for the other black music in this time slot next week. Greybeard brings you everything that he says it is. It's the other black music, music you don't get to hear anywhere else, but right here on WRIR 97.3 FM. He plays a little bit of everything from everywhere, black rock, you name it. It's a great program. Check it out. It's in this time slot next week. And he'll be joining me in about 25 minutes for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds all mixed together in one tasty soup for you right here on your Sunday afternoon in Richmond. Let's play some new music again now. Let's go back to the new music. Let's hear something called Mukwa Makoso from Bill Clinton from his new CD called Kulumbimbi. It's not his newest one. I think he's got a brand new one that's coming out in a couple days, if it's not out already in Europe. Anyway, it's a CD that he did with Farah Gola. Farah doesn't sing on this one, but here's a great song. I really like this song a lot. I was queuing up songs last night, and I go, wow, this is a good song. It's called Mukwa Makoso from Bill Clinton Kalonji.
Willy Moucheni. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Jean-Charles Okoto, Jean-Marie Lukulasi et Yadema, 40 ans de pouvoir. Une intellectuelle près du chef de l'État, Maman Chantal Safou. Bernadette Poundou, décennie.
Chez moi encore ici ko Simba Kinga Nayoki mokusa papa bandela Lisusu kuro ya kulinganga Izo salanga bien elengi na nzoto Kelasi ya bolingo peza la kate Klaso ekoli musheni na kulinga nani Po mutema nanga na pesa na ya wili Shabani record yuzu ai Aina lela motema bébé Osalanga sa yele kana facilité Maboko ne lenge zo le lisangai Omone sikanga ina tela kamiso e Omone sikanga ina mela kampema Yango moni sakanga ba minde toile Yango ngana ganga ka malembe mama Ay, ay malembe mama Hey, malembe moni Ay malembe mama Hey, malembe moni
Nazo yoka lolemo Biloko kati nzoto eningani
Papa me misinga kilo Saka fufu kute telemati Pardon kita moke na pema Papa pe misa penga Papo bomino nga ye Papo barenga ye
Na ya nini na mokili ya tayawe Oyo bakunjika kana bolingo Moto mona kyo yolinga kae Po bebe tous les jours monotoni
Kombo nini na venga yo sheri motema Changer pour l'équipe, bébé. Pour tous les jours, bébé, je t'aime comme une mensonge. Nakou Feli Kaka, si j'ai à Pamba. Et pas inanga, c'est bolingo. Chéri Diawa, Wabe Lorango. Alita Jamala, Cardozo Mamba. Commandant Poupou, Maître Kamé Dorisse. Peter Kahn. Kadika Dimawe Tufoni George Moika Sanji José Gendae Landry Ewenge Vincent Gomez Igue Colombe de Leu de Brazzaville
Yango babenga kayo loma la page. Yango babenga kayo papa africain. Oza becherel ya 12,000 verbes. Oza becherel ya 20,000 verbes. Après la page, c'est l'institution. Yonde fruit oyo et tonda soukali. Yonde nzete oyo si krekute kanga. Hey, aïe malembe maman. Hey, malembe chérie. Aïe malembe maman. Hey, malembe mondi. Deo Kasongo Divo. Justin monte au feu. Angèle Croix-Rouge. Candy Longo Mukusa Mukongo. Gilles Cagrave, le colonel du moment. Vieux Pierre. Mama Biomba. Papa Donna Okuka. Tantini Bé. Douala Monsengo. Machacha.
Yelenga moko wa makoso suka se osiba nzambe
kaba kaba suwe
ya wili musheni suka se olula nzambe
Debs de Mukalenga.
Yelenga moko wa makoso suka se osiba nzambe
Claude Mashala.
Yelenga wili musheni suka se olula nzambe
ata elenge vivero na monde ya ba bebe suka suka seba fiba ango ya ye bonga elenge mpoka na fiba maloba na nga na leli tango bomakanga na elenge nani azalakai tango lobisaka nga balange nani azalakai tango monisaka nga baetwale nani azalakai nga na kotinga mayo Celine Makolo e nga na kotinga mayo Brigitte Dumwe, nana kotinga mayo. Bijou Matesa, nana kotinga mayo. Pichu Marquise, nana kotinga mayo. Natmosphère, nana kobima nayo. Che Transis, nana kobima nayo. Richard Kabala, nana kozala nayo. Nga kotinga mayo. Kabishi Lisiki. Mama Christian, elengela la kempa na yo. Aninga balo binatika koreve pona zelaka e. Mukua e, amakoso. Yashi Kotumba, mokonzi aba changer.
Yelenga mukua makoso, suka se osiba nzambe.
Colonel Ochinge.
Yelenga wili musheni, suka se olula nzambe.
Mita Harmony.
Yelenga moku wa makoso suka se osiba nzambe.
Adeline Onema.
Yelenga wili musheni suka se olula nzambe.
Obokoli soso obokoli ndeke oyebaka papa soso anotikala ndeka kukumbwe. Yaki na Kinyamba Alindo Leboga. Dieu Pakati, Dieu Fakom, Kimbongila. Tango pa makanga ne lengi nani azalakai. Tango bibizanga miyoyo nani azalakai. Tango longolanga bampoti nani azalakai. Nga na kotinga mayo. Mami Jojo Vie, nga na kotinga mayo. Natalie, mama bonne. Ginette, onema. Lofe bongelie, nga na kotinga mayo. Yandigile mame, e mame. Inspecteur Didi Kelo Kelo. Vieux Fula. Vieux Molicho. DJ Frank. Mukua.
Yelenga moko wa makoso suka se osiba nzambe.
Che tete.
Yelenga wili musheni suka se olula nzambe.
Le champion.
Yelenga moko wa makoso suka se osiba nzambe.
Songo Bekope.
Yelenga wili musheni suka se olula nzambe.
Che tete kazaiye. Match est bien. Ar-
arbitre na bangonde Amélie sifflé. Papa Faustin l'homme en croco. Vieux foulaye. Binate. Ah, ok. Zoukou zoukou. Oh, bon, il y a un frisson.
Kaskinto Manseba
Kiela no mambo limona yo Kweza li loko la mumelengi Kweza mambo kuwa Loko la minzo Koyo eto na safa Le sultan de Brine Oh, kaskinto Mubalya malonga Mokolo kaskinto Abena kinai Ifama
Yeah. diamango
petit
ma fuba fubens abili merda.
Alright, that last track was JB Piana from the CD Toujours Humble, TH Toujours Humble. We heard the song off of that one. I can't believe I've never played that on this program before. Sultan de Brunei Casquinto. Before that, Bill Clinton from his new CD, Kulumbimbi. We heard the song called Mukwa Makoso. We're going to end the program up with a guy I have played very rarely here on this program, Boquecho Premier, S1 Group's classic Suede Suede. From the CD Avant, Avant, Pal de Recul, we're going to hear this song called Papito Mbala. Thanks for listening. Thanks for all your kind comments and for all the people who joined in the program today with requests. And enjoy. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
Hey, Papito Mbala, champion de la République démocratique du Congo, les records de l'année, Papa na Prince Mbala, pas de conquérant.
Papito, solo como era la tierra. Papito mala, solo porque era la tierra. No mira con tu papá, vaya con la colera. No mira con de baile, papá yo con la colera. Eleva, le dan a sala yo. Eleva, le dan a sala yo. Le dan a sala yo. Lo pone cometa, le dan a sala yo.
Anga papito, nana koma na suka. Basi na sona linda ta seko tu na kangai mama. Na sala nini, pona yo dade poko. Na sala nini, pona yo patuko kuse. Na sala nini, pona yo take ilumba. Na luka papito mbala, poda sali sanga hae. Asali sanga e malade yebana teo. Tota malade asuse, topsi na ina play. Jano lo mata, amana komana suka papa.
Papito, solo como la naiteo. Papito mala, solo como la naiteo. No kina koku papa, mayo koma korela e. No kina kodeba e, mayo koma korela. Eba, lela na sarayo. Eba, lela na sarayo. lelo na sala yo lukole kobeta lelo na sala yo lukole kobeta
papito mala mele si ba pesa na moi kwa konda kizamba po mbolo ko mafuta ibota la mina chungu eko mitango ya kolia misuni mio so papito apake ni bango se miku asusie
papito mala lelo na embi yo na ntembo ozali mosapi na nga ya suka babengi loeri kilere mosapi na nga ya suka ekanga mosisa na motema bambanda banyata ya moteo papito ngai na plere sisa malila papao ngai na plere jamari loriro papao ngai na plere nene te limbaya anga na komi na suka susie
papito solo kobo ya mateo papito mbala solo kobi malateo nokina koko papa mario koa kolela e nokina kobeba e papa yo koma kolela ebeba nela na solo yo ebeba nela na solo yo nela na solo yo lumbole kobeta nela na solo yo lumbole kobeta
oh papito
Shimama, ooh, ooh, ooh. Voyage en canot. Shimama, ooh, ooh.